DachimSafi.com. It's a big boss mlema. Salimi meneje Charles 9. Nikiwa na timu yangu ile ile. Vision Music.
Wanyama Classic on the beauty. Umechapendeza kakifan
ujinga tu
Necha kuwa karika kim
ujinga tu
Ingo mecha iti kakifan
ujinga tu
Necha kuwa karika kim
ujinga tu
Yani what? Ujinga tu Ujinga tu Ujinga tu Ujinga tu Natongo zadem Alafu nariacha Nini kubari Alafu narikacha Shuri ya reo Nipeni mikipaza Kisema mama amina mkitukana na chalaza Niweke simcha Alafu nisicheze Demu wafike geto mimoto simpeleke Eti kisa kibibi mnasema njimze Minafanya ujinga tu Ujinga u Ujinga tu Ujinga u
Hakuna utundu meyatundu ya bunduki Na tukirenga tukos na tukipachaga siki boss boss Nikiwa ni mimi hapa white my love Ipe Ujinga ujinga leo imekuwa kweli Ujinga ujinga leo imekuwa kweli Kwenye mziki wa singeli na msijali makaveli Chazidi umialo nyinyote wenye majungu Wakuni disimie malavu nimezidi utungu Nazidi kumomba mungu Hanilinde mie Hanilinde mie Nilinde mie Nashinda mkiroga Kwa waganga Navunja na sina vyungu ninchi ya panda Kuniroga mimi jilangu sweze kupanda Oshamba Wote ujinga tu
Ize
Umechapendeza kakifan
Ujinga tu
Necha kuwa karika kim
Ujinga tu
Ingo mecha iti kakifan
Ujinga tu
Necha kuwa karika kim
Ujinga tu
Yani what? Ujinga tu Ujinga tu Ujinga tu Ujinga tu
Wafendi nyo mtumbaya Ipe
Emuona mama amina Mama amina Mama amina Mama amina Masha usimeji wekumbe nariki ya jina Wekumbe mama amina yo Mama amina yo Mama amina yo Mama amina yo
Sambu wanasema na mzuka Tuende tena pepeta 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 tuende cheche chekecha We chekecha tuende na pepeta We pepeta tuende na chekecha
Watoto kibago mflipo mwendo pore Watoto kibago misugu sugu We diso wan diso di diso marera Unasalimiwa na meneja goma aso Aso ye Kibaa Tunapigiage sabufa window Na intapo kio na tamu Anza mwanzo
Pakuwa ngoma kali kutoka kwa DachimSafi.com.